ehlanyisa umfana angithi bathi bangusathane ihlula abadala nabancane bathi iyona benza bayanze zintsimi adume madlebe
I'm never missing.
And you're my dear.